No chase a twist. Tu ne mi ondo ko. Jo tu chase a twist. Ro ita bururika. Jo tu chase a twist ni stana. Jo tu chase a twist, I'm chase away tu akisasa. Wa kufurahisha. Come on, twisting. We're twisting tomorrow. Sasa unaopendwa na watu wote sote njo tucheze twisti tujifurahishe ah tungali hai tucheze twist yeah na miondo ko tucheze twisti tuone miondo ko once more again man tucheze twisti stana njo tucheze twist mchezo wetu wa kisasa wa kufurahisha. Kila mtu aupenda mchezo. Mchezo wa twist inga tucheze sote. Sote njo tucheze twist tujifurahishe. Tungali hai tucheze twist. Yeah, yeah, na miondo ko. Tucheze twist. Tuone miondo ko. Once more again man. Tucheze twist instana. Njo tucheze twist. Mchezo wetu wa kisasa wa kufurahisha.